bongo flavor, shishi Trump, baby. Yaka, shishi, baby, Koleka. Alelelele, alelelele, Koleka, baby, shishi Trump. Wazo on the beat.
Record.
Yaka.
Nana, tangaza, simwachi, abadan. Ye msumali mibati. Akigonga na gongelea, akichoma na chumele. Na namfinyia kwa ndani. Kanzu nambalisha, mixa kumbekeza. Kama mtoto anajikuta, mume sogo vinda yaya. Kwangu haja kwaya, ukigusa waya. Niko razi, ni wakodi na nigamo. Wanilinia tamu yangu, sishindani wala sina majigambo, bali nalinda pendo langu. Shishi kigoli, mibaro kigoli,
mtoto ya
shishi kigoli, mibaro kigoli,
tole kaperi.
Shishi kigoli, mibaro kigoli,
mtoto ya
shishi kigoli, mibaro kigoli,
tole kaperi.
Wa samaki ananila pande zote, mechi moja sichoki tena, nampara hantote kama msova mchezoni. Kanzu nambalisha, mixa kumbekeza, kama mtoto anajikuta. Mume sogo vinda yaya, kwangu haja kwaya, ukigusa waya. Niko razi, ni wakodi na nigambo. Wanilinia tamu yangu, sishindani wala sina majigambo.